In the mix with DJ DP, the Ardent Christian.
Ladies and gentlemen, Jai film to be designed before.
Haina budi, inabidi kurudi. I wanna do this.
Ushaipenda Mungu design yenye haina budi. So inabidi kurudi. I wanna do this. Ushaipenda mutu design yenye haina budi. So inabidi kurudi. I wanna do this. Ukiona Mickey Mouse, mshone na brand new cut. Yesu ndiyo baba yao ni na brand new cut. Alinipea wife mtupa ni na brand new cut. Exams new pass, so she to end up buy new cut. Devil, what you looking at me for? Wana dhani niko vinyo bifo. Jeza kwa sati ni evo. Wezi kunidanga nya evo. Please, don't, please, go. Niko na Chris, don't, nazidi ku please, God. Nazama ndani ya love. Nipe any dap, I will sink in you. Wanani dega. Nipe any trap, I will sing in you.
Baba jua, vino meni wezu meni zaga zua.
You everything I need. You everything I need. Ushaipenda Mungu design yenye haina budi. So inabidi kurudi. I wanna do this. Ushaipenda mutu design yenye haina budi. So inabidi kurudi. I wanna do this.
Wanna say my under the sun. There's nothing new man. A chapter label ya Apple ni
K&T crazy. Check vile Christ ana drive me crazy. I can't sit praising and worshiping sharing in truth and in spirit.
Amefanya miracle.
Oh yeah.
Nani cheki kwa miracle.
Oh yeah yeah yeah.
Me to you. Head to my knees and toes.
Oh yeah yeah yeah.
You are miracle. Sema God. Amefanya miracle.
Oh yeah.
Nani cheki kwa miracle.
I'm a conqueror of death. Narauka kacho iso molina. Inama kumtukuza mina bonding. Devo kumfukuza kazi yake ni kugondi. Na sadiki niwe genius oil public maombi. Devo wakini try. No nini. Siko gate, siko margin, no nini. Go engage, siko married, not me. Mina plans a god ni perfect, you know nini. Amenipea purity kama muambia. Ametoa impurity sinina uambia. Recipe ya first nilijua likuwa ni kubriu jama. Asani na first na koma kukia Hebrews jama. It's your love goes that I lane. Me coulda never make it kama a lane. Everything in my life you are main. Nimepona umeni relieve all the pain. Ali ni change color mini kawa singa. Sita ficha nywele kama kala singa. Nakula mchele toka area ya Masinga. Na Bible ndio my syllabus na ndio na ringa.
God amefanya miracle. Najicheki kwa miracle. Najicheki kwa miracle. Najicheki kwa miracle. Najicheki kwa miracle.
Man, I bless the Lord with all my soul, I get encouraged. Man, on his throne, I pray in his sky left, nika right, man. When I left, he right my wrong, now I am right. So nimewacha kuja ndia hizi lori na train. Siku hizi na ride, chunda ni ya glory train. Siviki home, nime sweat, oh it rains. Nafika na my best day with my sorry friends. Amefanya ni wache kukula hizi balanced diet. Siku hizi mina kulanga to balanced diet. Fiti kitunda. Mini na dance quiet. Ita press through this atakasi kwa mass quiet. Tangu ni mjue ni mancha kusafa income. Na work na net ya watu wa safari kam. Network ni full, siyo half na high cam. Na bonga this kwa air ni napewa
in the mix with DJ DP, the Ardent Christian.
bomba drop, damn you.
Forgive 7 times 7 times 7. God, unajua maths wasn't my best subject. God, unajua maths wasn't my best subject. God, unajua maths wasn't my best subject.
Pull up.
Hey,
hey, hey.
Serving you up with the freshest gospel vibes.
In the mix with DJ DP, the ardent Christmas
is an exclusive.
Forgive 7 times 7 times 7. God, unajua maths wasn't my best subject. God, unajua maths wasn't my best subject. Kufit your shoe ni kama Royco cube. Kwa mboga inaonja kama lakini bado si stew. Niliomba a cup, ukanipa running cap. Niko raw oju, mkono li follow suit. Ku acknowledge ukini panguvu. Faith ilishuka na casket yake. Kifo ili challenge your healing power. Nikiwa na mresh, niishi venye ulipos kwa cross. With open arms, bad legs crossed. Nielekeze mawe yangu kwa kichwa ya Goliath. Si kwa mali ya jirani niki feel jealous. Filthy rag, hopeful heart. Roho yangu imevunjwa mara ngapi. But still come and collect all the pieces. Nikuita Jehovah, nikusifu forever. Hakuna mwingine tegemeo waeza. Jua ya dhambi ikichoma natiegeza. Kivuli cha msalaba wako kome salama. Kila drop ya tears, ocean ya fears. Wakinikatia hani madias. Hanging drips wanna disappear. Big world kupoteza ndege ya Malaysia. Small enough kufit kwa telescope. Macho ya Asia. Santa Claus ali get crashed the wrong party. Hiyo red outfit ni ya 14th fair. Unadhani uonekani beyond curtains. Haujajificha kwa anayona beyond mountains. Alivyo shikanisha mbao akiwa carpenter. Ndiyo alifanyiwa kwa cross later. What goes around comes around. Only that moja inajenga meza. Ingine inaunganisha sina na the maker. Forever.
Nikuita Jehovah, nikusifu forever. Hakuna mwingine tegemeo waeza. Jua ya dhambi ikichoma najiegeza. Kivuli cha msalaba wako ume salama.
Kisa Judas Iscariot, maji ili osha mkono ya Pilato ni final.
Trois ans à terre.
them car down to earth. Wanna penda from the belt down, see from the belt up. Flower coffee movie, see free. Quacky panicky ku hug, emanishina ku love. After episodes are tied up punks. Wanna bani urembori ku va tied up punks. Wanna funika less. So na address his issue. Goose split kasa nya piska DVD. Ni ma player, wanaitaji CDs. Sell self, wanaume ni river. Upate bank, lazimu get wet. Here and your advice to na wape. Just my fun.
Gangez Kamakawa.
Yes, niwe na Tanzania. Nifanye niwe mpole kama Tanzania. Nibadilishe visia tabia. Niwe na stanto kama siyaba mangamia. Yeah, bila we kutwai kutu. Nika kutwai kupanda kwa muna ya balun. Kajua ya tanun. Umeleta nuru. I love you Jesus. Umeniweka buru.
Umeniweka buru. Umenipim. Kama za buru buru. Kutoa ushuru. Lasting for you. Kuonyesha niko huru. Na live for you. Ni more pain but no gain. Si complain na proclaim. Na angusha mistari. Tule ameni ordain. Ameni pea papa. Na feel poa calm to you. Amedunga pamba.
Fanya mina jua nikisail kama shua. Uwa name niwe shua. Staki pride ni guide. Decide which side nita ride. Nataka niki rise. Ndani yangu ujishow. Ndani yako mini flow. Neno lako wali know. Wajua you run the show. Whoa. Bila wewe baba. Just a mere rapper. Come ndani yangu. Take me to a level after.
Staki kurai.
Nijipate solo. Niweke tumbo mbele. Ndo ninone kama bolo. Bila we. Mistaki niendele, uniangazie kwa giza na kuita untembele eh. Bila we life ngumu kama mawe yawe. Nataka nidishi nawe, nipaga we. Siwe Christian Bato, kama changarawe.
Imani kwa mbuna nilimia anashika. Mungu naishi kupigania nina fast na huku. Sija safu kugugu. Niko spirit led, niki chant kwa buu. Enable like the girl tattoo. One man army, okay, come na truth. Ladies and gentlemen,
the mix with DJ Stone. DP.
Wana kill kwa TV, fame wana kimbilia, wana kill, wana kill, na kill. So me I'm afraid, what azimia? Faith yangu imani kwa Mungu na ninginia, unashamed. Mungu naishi kupigania, ey. Suit and tie, haimanishi uneza manage. Got the courage, walk surface, haijalishi. Wewe ni nani, unadai when I'm ill, hosienda. Na God niko stable than hacienda. World iko angry, niko off the hook. Kafish nimeponea, iko shock. Yeah, I'm on one boy, the holy book. Jesus is for everybody, yeah, that's the truth. Nina first na hook, si just soft ku good. Good, niko spirit led, niki chant kwa booth. Ay, 3G enabled, so si die my group. P, one man army, uki come na truth.
Nisi jichange, nisi pute, kwa hifani, niwe na we. Nisi chotre na dhambi, tasema tuwazi na umba. Nisi pute, nisi pute. Niwe na we. Nisi jichoche na fani. Jisema tuwazi na umba. Nisi pute.
My punchline kwa Mike uneza nita Tyson. Adui wa shetani uneza nita rival. Industry iko loaded, ready kutema car rifle. Wana recruit ukipita age when he idol. There's only one way so I second sanka. And only one God so the rest done matter. My folks wengi kwa hijango jemie. Ndawezana zauni Lamborghini mosi. Have mercy my lord, too much bling. Usidhani una iron fist usikling. Kwa physical he war, siya battleship say. Blackout, society me power trip, no doubt. Wanatafuta waganga kufanya tweets na kick push heward. Kushinda masketa wanani M na broken arrow kama Christian Slater. See you later, hii ni favor, niko under the radar. Na popcaster vile wimbo na letter A. Hey.
Nisipute kwa hifani niwe na we. Nisichochwe na dhambi, tasema tuwazi na umba. Nisipute, nisipute niwe na we. Nisichochwe na fani, tasema tuwazi na umba. Nisipute.
Start like this. Asante sana for giving me life. Yes. Mission I accept. Mola wangu tamu, we know I'm not speaking to Nairobi. Mina ungea na dunia nzima. Whoever thought that there's nothing of a boy would turn into a man. Now he's trying to turn his boys. Make them understand that Christ was more than man. Born from a virgin, conceived by the Holy Spirit. Yes, he walked on water, turned water to wine. Yes, he healed the sick. Seek Jesus, you will find. Yes, he made them see, gave vision to the blind. And yes, with two fists, five blows, he fed the masses. Whoever thought that there's nothing of a boy would turn into a man, now he's trying to turn his boys. Lord, I'm scared, Mungu sina sauti ya kuongea. I'm hopeless, on the cordless, mimi skinless. Mungu akaniambia kama yule Moses. Who gives man his mouth, who makes him deaf or dumb? I am the great I am, put this mic in your hands. Speak to my people, go when I say go. Flow when I say so, stop when I say no. Know that I'm the truth, yes, know that I am able. Never say impossible, it's possible with Jesus. So blessed, oh yes, JC, so fresh. Close your eyes for a moment if you know that he died. Open up your eyes wide if you know he's alive. Yes, yes. Close your eyes for a moment if you know that he died. Open up your eyes wide if you know he's alive. Yes, yes. Peke yangu on the stage, all eyes on me. Nimesahau kila kitu, I fall to my knees. Baba Mungu nisaidie, please give me the strength. Help me speak to your people, let me address. Suddenly I feel the Holy Spirit moving deep inside of me. I jump to my feet and I speak with authority. Jesus is the answer, the truth and the life. Only way you can receive is by believing in Christ. But listen, the gate of life is narrow. The only way to find the right path is by reading the Bible, following the teachings of Christ and his disciples. Yes, have faith and the Father will guide you. Skiza, kuna watu wamekabu na ta. God said, be strong, hold on, you will pull through. He knows that life is hard, yes, times are difficult. But at the end of the rainbow, there's a pot of gold. Close your eyes for a moment if you know that he died. Open up your eyes wide if you know he's alive.
Hey, ilibidi. Ayagaya. Yes, wizard. Was spelled backwards. Was spelled backwards. Oh, mindi hop kwa hi jangwa. Truth orchestrated. Mindi new chapter. It's getting wicked. This your stick top ganja. I'm super nuda nataka kufanya. Chupa youth nataka kutana. Adui hapendi vile na kama bile na act. Nowadays I wa bambi sina drama. I still check his streets. Our guests busy. Hip hop your culture. But still I can't make with it. Toka zama. Hey, I still take it deep. I'm the jammer. Bile nafanya na bindu me take it is. Nafanya mambo wase wangu am task. Look at my dad, not at my facts. I'm in charge. Hey, we underrated. I own kinda hating our school. I the teacher, shh, I'm in class. Watch how I do vile na fafafanya usi. Walk to kujui vile utakakanyaga sona. Saka mwanya, in quest I'm cooling nime. Watch how Rika blast ya kakakangwa. Real life no drill, 23 the deal. Vile na aggressive, tutadhani feminine appeal. Just a savant, lakini naifanya kama king. Vile na mada kama pole, nafanya masoli we redeem. Fafafanya, eh, mina fafafanya, eh. Naifafafanya, du naifanya vile na fa. Hey, fafafanya, hey, metale mina fafafanya, hey, du mina fafafanya, naifanya vile na fa.
Naomba unipende, ukinituma mahali we niende.
sema Yesu wangu we nipende. Naomba unipende. Ukinituma mbali we niende. Naomba unipende. Wakichoku manio mimi ko studio, niko na nyimbo mpya ya kukusifu. Wakichoku manio mimi ko studio, niko na nyimbo mpya ya kukusifu. Baraka nyingi umenipa ndo maana na wanda. Ni mara ngapi na blanda na bado na panda. Spiritualio, physicalio, unibariki wa medadio. Spiritualio, physicalio, unibariki wa medadio. Nipende, naomba unipende. Na unipende, natamani mbinguni niende. Nasema Yesu wangu we, nipende. Ukinituma mbali we niende. Naomba unipende. Wakichoku manio mimi niko studio, niko na nyimbo mpya ya kukusifu. Wakichoku manio mimi niko studio, niko na nyimbo mpya ya kukusifu. Kiganjani nasikia umeniandika baba. Nikitembea kwa dunia unaniwaza sana. Nasingependa nipote.
mbele ya Mungu is love what I see. Salabani niliwe kwa free. Nilikuwa pua pua pua. Tani wanajua jua jua. Jua likijua. Mawazo mbona giza linaingia. Nilikuwa pua pua pua. Tani wanajua jua jua. Wanabi wanajua huruma kwa mama mtua.
DJ PP, the added Christian.
God, your love is amazing. You are the rock of my life. Your love is amazing.
Wanakuita sasa, wekesho mama.
Lord have mercy.
Nilikuwa hasla, leo mtoto wa mama. Alichopanga baba hawezi pinga, no no. Tabiria na wasikie. Ebu waite wa shuhudie. Sinilikuwa pua pua pua. Tani wanajua jua jua. Wangapi wanajua huruma kwa mama mtua.
Ya kifahari magari. Bila wewe kila kitu ni bure. Nijulikani mtaani toka Nairobi hadi Pwani. Bila wewe kila kitu ni bure. Wewe na mimi tuwe kitu kimoja. Wewe na mimi, wewe na mimi kitu kimoja. Wewe na mimi tuwe kitu kimoja. Wewe na mimi zaidi ya yote. Sina budi kukuita. Popote napoendaga, chochote nachotendaga, unatenda nami. Uwepo wako mimi napendaga. Unaenda nami. Nami oh. Wewe na mimi tuwe kitu kimoja.
Taina nuna, youth wana rock heavy metal design ya chuma. Na preach ghetto, so ampia tuna kuche stream ni nightmare kume jump. Okay.
Real time.
Okay. Aye. Haba ni ghetto tuna preach. Mitaina nuna, youth wana rock heavy metal design ya chuma. Na preach ghetto, so ampia tuna kuche stream ni nightmare kume jama kruga. Kila mtu anadai kukula. I got shine na si type ya jula. Underground nime hype masua. Meditation, medication juu my style yukiwa. Content mystery kama lines akura. I got links si kind ya Cuban. I got juice si German Buddha. Wagwandan confused nime come na juda. I got five on it kajuma. Nilikuwa ready sija happen suna. Ustake jua na Christ I'm sure. Juga na twist flow utadhani time ya rumba, hey. Okay. Okay. Aye. Okay. Okay. preach. Niachie, hiyo ndio ghetto mantra. Shika hit, I'm the bomb, tata tanka. Saka web juha wa McQueen, wana drama si chocho na good looks. Even the devil wears Prada. Feel the music after that, feel the anger juna hakuliko whiskey. Vivile nafanya, niko rada. One god no other, got more focus than these lenses. None can shatter. I'm bringing it back with the pen design ya kanda. I'm feeling the love na nunga mkono tuzidi kukanda. Nina Geri, my bridging wadapa. Still shaking the past, life up to the future walapa. Nina Christ on this I'm sure. Hope uko ready and I happen sooner. Ustake jua, you high na prove that. Vile na twist flow, utadhani time ya rumba. Hey. Okay. Don't give me the lighter, be the lighter instead. You mean me the fighter, Christ up with the shoes, shall I say. They really miss tighter, dude I'm the typer. Now let the hyper cause in truth be trend. Nothing your elements of surprise. Learning how we tryna walk in the line. World in Christ, the controversy, he's a drama, si feel. Thinking up a sober, kama zama za fist. Sijafika ka ile number ya beast. Vile na take ukipenda, sema na ngada na beat. My superstar wamejikava na gist. Na wanyorosha wamejawa na Chris. I got the product A, I'm be a KCB. Mindyo Daniel kwa Lion's Den, they can't see me. It's a cold world na leta hit zaidi ya jiko. Sitete meki niko still kata rimbo. Click ya wazito, mziki makilo. Hey, most wanted, nime fit your description. Change na leta difference. Mziki na bake kwa kitchen, CCC flow na system. Stay on course, mind your business. Hit, conductor get on board, shika ticket. Hey, ogopa come up, stay on toes na unisikize. So go be mission, mission is what you hear in a letter. Life after death, the target beat, I do the killing. Not illy, really, I got the spirit, I live in a light. I test kwa hizi streets, I'm what they feeling. Na leta action. Castero, my DJ wanna scratch now I top up Kakredo. Banange, I'm that Sebo. Boss in Christ alone, I'm that evolved. Na make sense then profit. Let a more less hobbit. Our limbs are alligator. Homestead keja, no bear wager. Oh yes gossip, our mean na many favor. We don't smoke no chronic. No weapon shall prosper. Usija rip if we cock it. Chat them now chatting. We don't care what them talking. Put you behind bars. Now watch how I like it. In the classic, so rock it. Give me the freedom for MC Taki. Just as my hero in case any party. Villain I dribble, best ni massive. More practice, I do in a break a mantis. Villain I move, design your matrix. I'm cool, usi panic. Calling from the roots. It's a dicky chalice. I'm the truth. It's a mickey magic. Ooh, no malice. Sign man I try. Kuni try na dollars. Uko nyuma wanna try. Kuni bite come all us, eh. Bite come all us. Sign wanna try kuni tie na dollars, eh. Bite come all us. Sign wanna try kuni tie na dollars. Most think I'm nuts, some think I'm fun. Na do just kwa hika poem Kendrick Lamar. Siku class is in my door and me far is all I'm going, eh. Waki envy na pa. He drive, na go hard cast on my comic. Subject to the world, discussion mean the topic. Ay, we stay blessed, ay, we stay hoping. Gift na carry, when I retire design ya Kobe, ay. Kwa hii suckers, na tem to ego my clown. Wali dhani ku maintain is too simple. Rockers, ninapo spit flames, they too little, ay. We still got over money, Carbizo. Basta move a mauti, ukini pata mjini. Hala mthi, vile na panda mziki. Na skata uski, imani kwanza. Nina mustard seeds, ey. I'm outi. Ey, wana skata uski. Nina mustard seeds, ukini pata mjini. Hala mthi, ey.
In the mix with DJ DP, the ardent Christian.